xarunta degmada Baydhabo la ka qabaday kulan wada tashi ka saabsanaayo qoroko sharciga koorsadowka hadowka kaalmada bini'aadnimada ee dirsow dadka dantiyar ee ku nool guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. Kulanka ayaa fadhiyay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed, wasiirka walaha guud gudoomiyaha degmada Baydhabo, saraakiil heedaha amniga iyo qaybaha shaldun ee bulshada ayaa la iska dhaafsaday fikrada shaldun oo ka saabsanaay sidii loo korsada lahay hadawka saxiida gargaar ee la dirsow dadka dantiyar. Gudoomiyaha degmada Baydhabo waa adduuga magaalada Abdullah Ali Watin iyo wasiirka wasaaradda walaha guud Dr. Daahir Abdi Tatorgo ayaa kulan ku hadlay muhiimadda kulanka.
Dabaan Koonfur Galbeed may iyo wasaaradooshe iyo wasaaradda gargaarka iyo maamulka degmada maamul gobol iyo dhinac kasta may walaac badan ka muujiyay in arrintan ay baaran khatar may buuxayto oo dhir gelin hayna in may buuxiyay may buuxiyo si wadi koran dadka may buu tabaarsan iyo may buu si taageero koran sadarte markii geeg may buu strategy may buuxiyay may buu la dafurahay mar may faane bulshada lan kasta oo haafuro rooga ama meel kasta rooga may waajib ka saarna in waliyo may buu si qaldan ku soo ismay buu ha sheego maamulka han sheego laama amniga han sheego wasaaradda sheeg may buu hayo waajib ka saaran
een hadii la karto weeyta inay is cadayto way inay sheeg toognimadii arag yeel kala la karaa toognimadaas qayb kamid ah dadka bulshada soo biyaayaan inay oo madaraysh een dadkii madax kirko ma soo qabado koro wax kasta ma in baahin sharciyad marka maadaama sharciyadan baahin taasa sheentii arintu muhiim kula oo geega ma laayso lan fadhi marka insha Allah way rajaynaa inay oo wal mar dhalay meeluhu ka baan walaahi ha ka boona meel jeey doona madax sharciyadan bedele sharciyadan bedele gol wasiir seedan gol wasiir madal seedan ka baadna fulina in isbedelaysa dhawdi madaraysh fulinta nagaas marka insha Allah ogsuntiin dhibaatooyinka badan wadankan yaala gaar ahaan madaraysh ee deegaanadan in duufaana dhibaato colaado walbana dadka barakaciyeen dadka anka badan oo baraka madaraysh geega magaalada ee Koonfur Galbeed madal baydhabo ku nool yiin marka dadkii walaagi lan ka talgay lan taxi beer ee wal dhiibi oo isin amal ay anshuur dhaak aruri wala hadhiibiya gaalada sheenay walaa iyo sheenay haddii tan la leexsado ee dhibaatada kale la tan kuma isin ku codsadaane oo bilaheen diin inii uu madaraysh ee wal mir dhale meeluhu ka baan
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdinaasir Abdi Arush oo furay kulankiina sheegay inay dadaal badan gelin doonaan sidii loo xalin lahaa sharci ku horsado hadawka kaalmada bini'aadnimada.
Ujeedada shirka iyo qorshayaasha meeshan aan imaano maanta waa laga hadlay madaxda heer gobol heer degmo wasiirada ayaa si fiican u faahfaahiyay muhiimadda sharcigan aan maanta ka shaqeynno inuu leeyahay ha noqoto dhinaca islaamnimada ay na faraysa in dadka masaakiinta wuxooda aan iska dabamarin dhaqankeena suuban uusan ogoleyn in dadka masaakiinta wuxooda si qaldan loo isticmaalo oo qof walba xaq u leeyahay in la gaarsiiyo sharcigan muhiimad badan oo noo yeelan doonaa waxay noo saamaxaysaa in dadka ay ka cabsadaan inaysan qaadanin wax dadka masaakiinta leeyahay si qaldan aysan u qaadanin insha Allah waqti degdeg ah sharciga waa lagu dhameystiri doonaa maanta waa furitaankeena magaalada u horeysa la tashiga heer degmo laga bilaabayo magaalada Baydhabo ilaa 9 degmo oo ka mid ah Koonfur Galbeedna waa la gaari doonaa bishan inta lagu jiro degmo walba inay ogaato in sharci soo socdo tala haday ku darsan ay ku darsadaan laakiin ogaadaan in qofki wax isdaamariya in la xisaabtan uu jiro oo walba waa jiray laakiin la sii adkeynayo la xisaabtankaas waa marada waa idin mahad celinaa waxaan aad u rajeynayaa maanta inaad talooyin fiican oo dhinaca dhaqanka ah dhinaca diinta ah dhinac walba ah sharcigan insha Allah aad ku soo dartiin taladiina waa la qori doonaa haddii Ilaahay yiraahdo marada waa idin mahad celinaa barnaamijka oo noo furay aad umaadsateen
mee kulankiin kuray ee wada tashiga lagu suubay qorowka sharciga koorsadowka hadawka kaalmaha bini'aadnimada ee la diirsay dadka dantiyar ee ku nool guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed.